package, sweet tea, honey. Give you all the good names. Sitaki uniambie eti unaenda. Kubali nikupende forever. My ololufe, your love is addictive. Superhuman, I'm a victim. Moyo wangu ni wako. My ololufe, your love is addictive. Superhuman, I'm a victim. Moyo wangu ni wako. Shake it, shake it, shake it, shake it, mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, mama. Maisha paradise, ni feed ni nice. Apana caro light, your skin is nice. Beauty ya moon at night, booty ya kuni entice. Approach with caution, I didn't know your vibe ni poison. Now I'm weak na die concussion. Aki move her body's motion. Iki expire na renew my tender. Iki vunjika kitanda jenga. Ni wapi na enda, ni petena, ni shike kemba. Shuka na tete 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 tempo, wacha temper. Kani nzuri sinionjeshe tu. Nipeleke adi skuli nifunze juu. Usiku ata skuli na kuwaza you. Be no my mind than you should.
My ololufe,